ekuseni ngahlala phansi nacabanga. I was like, nah, what's happening emhlabeni? Some people are turning to animals. Ngempikiswano sekuchitheke igazi, sibhamu sibaqedile abantu. Ke ngavakashala emsodo ngabona imihlola.
Undaba bekhonjwa uhlukumeza umphakathi.